You must check it out.
Download and it will be like nyimbo za vhangamba na malawiwanga.com.
Tandi any tithari Zaya suizizi
Boy, CG, beats, check it out.
Unisunga yuwa samala saini Endi gamba njara, andi kwasa chakudya Aine, ine Zamu tamani, ine Ondi tete zera usigundi kakona Amamba pembelo langa ine Sagona tulu Ala barila za moyo wanga Nizamu imbirane Mungi tete zera palipo msendipo nai Umandi pata chito msendifuna Mbuyezi komo Mbuyezi komo Thank you
Amandisipentela, utiku usana amandilondela Ndikadwala amandichisa, ndikamfanchala Amandijesa, chikondi chake ndicho zazo Saka saka ine osa chipeza Chikondi chake ndicho zazo Saka saka ine osa chipeza Ndimenyela nkondo, nditango kala Chikondi chake ine osa ikwala Moyo wandipasa, nzelu wandipasa Sukumba zanga ine wandipasa Adandipasa chidalinso Disatana ndife chidaniso Hadandi pasa chidaliso Disatana ndife chidaniso
Mungi tete zera palipo msendipo nae Mumandi pata jilicho msendifuna Mbuyezi komo Mbuyezi komo Thank you
Mapili olenka ndigodi Kupa siliveni shoti migodi Nga kale ndichimwe sawele nkela Ho sizoni ama ndiwalila Ndika pempa chintu ama ndivela Datumiza yesu ndikuzatifela Ndika pempa chintu ama ndivela Datumiza yesu ndikuzatifela Yawe ama nditeteza Ndika gona Yawe chikondi chakeso Deire ndikuhona Hada ndipasa chidalinso Disatana ndife chidaniso Adandi pasa chidaliso Disatana ndife chidaniso
Mungi tete zera palipo msendipo nai